Prophet Simon Eboka, have a name. Onyoma Gabaniru. maka na ụmụ ị na-elote ihe n'elu ụwa nke anọ na mkpụrụ ị kwụrụ n'elu ụwa nọ ọ dị gị n'ezie na afọ bụla odogwu ka anyị na-ekwunu etu onye dị gị bịa na dị n'uwo sinio prophetess salomi ebuka ezi nne m ụlọ ezi nna ma na ezi dị n'ụlọ nwanyị nwa n'ọfọ mụlụ odogwu anyị na-ekwunu lili m ọbịabanụ jijoke na-ekwunyela ihe nụ ego ya ịgalila agali nụ eke kpalibe ego m ogbeghị nụ ijiri eme ngalanụ iji ọzọ ndị a na-emegbu emegbu wee na-enyela ụgwọ ogbeghị aga nụ na-azụ ndị mmadụ nninu na-etinyela obodo ọkụ na-akpọpụla obodo mmiri nnu na-eke moto nnu na-enwewanụ na-alụlụ ndị mmadụ nọ obele nwa na gị belatala ido jijoke nwonye abalị onye ụmụ ribilinụ ezi nwa nwoke abịabanụ lili m ọbịa umere obele nwa n'iso biliri obele nwa abịaba n'iru n'elu nwa mama onye ọma bi na mado mana uche yi na-elusi ụnụ ya ga ejigalịsịa onye asị jide goji mana ị na nkeome na amaga m obele nwa gị
Thank you. Thank you.
Professor Chukwuma Charles Soludo, Executive Governor, Anambra State. Solution, Anambra. Odoku Gabaliru, Nalili Mose Mokenei. Nesienu Honorable Ferdinand Rosie Mwangwo. Akalaka 1, Nanteja Abogu. Ifechukwu Deru 1. Onye Ndozi Ngizizi Enugwu Nugwu. Osinachi Nane Osha. The incoming Senator of Anambra, the Victoria Zone, Onyoma Nani Kenele. If you can na Victor na Kobili, you kuoma one na Nebu, you kuoma na Togo, Onyosha. President, great, Ezeoku Bongo, Alombe Togo. President, Igwezue, France. Association na Lobetogo. President Oranewi na Lobetogo. Onyoja biko bilinu ikuku oma onyoma ni dimanu woge malima bili onyoja onyanebo newi. Gaidon Group of Company Limited, founder and president of Skit Football Academy na Lobetogo. Gino Dozi Akoye, Mrs. Fela Maris Anako, Catalog Omaba, Etonje de Givianade, Udozi Akomani. Nesianu, Mrs. Ukonu, Chizaram, Chizi Mayor, CEO, Chizi Mayor, Supermarket, Chizi Mayor, Restaurant, Chizi Mayor, Grill, Ludi Grill Lobo Nation, Weta anye na kuku wa nene na felembo wa na Facebook, Instagram. Ike weta zi anye Jizi Meyo Ada Joku Zefi no fashion. Kifafa mpolinu swe jindu niso bili. Esi boy ilili mo Esi boy ebu benu gukunu Unyoma no lume gini wo. Oza kusi niwe wan nuke Unyoma jabani ufu Lili mwasi muke nono. Nesienu honorable Bokudili eze wangwa Ewa pidike wang Mabule bananka. Member Federal House of Representatives Onyoma Nani Kenele, Ewe Pudike, Obado Zuora, Ezia Yemo. Aichi Samson Ume Bilinu, Aichi Samson Ume Jidike Ifedeba, Ugepe Naja, Ezi Lupu, Wan, Ezi Nifite. Jidike si wife di babilinu Esu lugu lodogu Onyo chuge penajia Esu ya imobia Esu di fide kisekie Esu mwa jidiko onyo mande disomin Onyo mani dimu Onyo muge penajia. Nesienu chief Sir Joseph Okonkwo Ofia Dulu 1, Redu Buku ozo enugwu numu engineer afam ezi nwanwana ksp ozo mpu chimeleze onye ogadele mma inodozi abụghị iyom ledi jizọba nwana ojilọzọ n'ubukwu onye ọma denis obilinu ojilọzọ n'enugwukwu n'ụmụ rịọyimu onye ọma bigo obilinu honorable sa nnamdi ifebi ọnwa wan obosi ọnwa na-etiri ọra ọnwa obosi ụkwalabia ọnwa na onume ekene ọzọ mpụ chipsa barisa alọ ugwunna ome ka agwụwa enugwu anyị jee nụga ịbịa na ibe gị agba n'ụzọ ịbịa na ekwu anyị ga-adị nkwa amala ka anyị jee nụ Nigeria Institute Relation, Anambra State chapter. Madu kebu benu buku jikalisianu, njio iya kalela kalinu. Desianu, member, governing council. Of Chukwu Emeka Odumegwu University, Iwariam campus. Anambra State, and director, Institute for Gender Studies, COOU, Iwariam campus, Anambra State. Nayabu Professor, Angela Iruka, Wanyoma Gabani. Iba nyiba nuse riganu, na nyijenu kenyino. Aichi, sa, onyeka jubu majubu. Otibu aninya, tona ni wan, Namere Kingdom, Enugu State. Onyoma bina South Africa, Rangola. Otibuwa nyinyo na South Africa mu. Otibuwa nyinyo odogu. Ojimote mongo bia. Aluse do niso bili. Oye mu. Onyamere niso bili. Nenubu kisi bia no ye mu. Ege nedili yo. Gime lichi joge liko. Otibuwa nyinyo anyeke. Kaije no kaibia. Oga sanya no lia. Onyata nino nebu nenu. Amala, unano. Baby, he's a man, and I teach you to live for my daddy.